Oi oi, Bon Hustler the Don, aka Mtumtakwenda, all the way from EPH. Abantu abaningi banokuyibuza ukuthi ngazala kanjani noKennebhali. Kennebhali sihlangane somsebenzi, sesabangani manje yabo. Manje ngithi ne-work ethic efanayo sokuhlezi siphusha ngaso sonke isikhathi. So mina mfethu nginento eyodwa engifuna ukuyitshela abantu ngalo mjita. Lo mjita ayekho umuntu ozomvimba ngoba ayekho umuntu wamqalisa isipani sakhe. So labathanda ukumvimba bavele bamyeke, wavele uzoba u-number one. Wavele wenziwa u-number one ukuthi abe u-number one yabo. Kusazohlekwa-ke nalabo abangathandi ukuhleka, ngithi mina kusazohlekwa. Noma ungahlina uzohleka. Dubane State of Mind, Man of Test, Focus Records and DM. Oza Kennebhali.
Like nje wena nje uDube mntwana, pick up mntwana, pick up mntwana, pick up mntwana. Sure abo.
Young Kennebhali thini ngizobetha u-click hands uvukile.
Mina umbuzo wami uthi uyang Kennebhali uzoshintsha na imali uma siqala ukungena.
Singahlanya bafana nazi nyapapa ngazalwa ngo-93 la emlazi bashana abangazi sibaxoxele ukuthi sisuka kuphi basukela inkunzi enelunda ezoshuba izizimi sazobapheka bavuthwe futhi ngishintsha njalo sebethi ngibaxhomela ngenguko.
Thank you.
Sa intro le kuningi okuzayo.
enjoy my face. Sika malami uyang cannibal izimzi nengane. Sazo shega white hoda. Asmoni lo nyagus pataleni.